Master P, respect man. Erega kungwa sibyo biyamara kandi gusinda siko bihura nukavi wawe wapanze kuyamara niyo waryoshya zigamira n'ejo ariko nuryoherwa oya ntibipunze kuko bundi ubupfunga nabusanze munda
manyinya numva ngukunda gusa hari ukungotesha
manyinya wisuka n'ejo zagaruka
umutima umwe urambwira uti itahire ubundi nawe uti iyongeze kamwe
manyinya waranyomeye ariko sinakurenganya
n'ukuri mu cyora buhoro ndagusaga ndekure
manyinya numva ngukunda gusa hari ukungotesha
manyinya wishuka n'ejo nzagaruka
I don't need them there at all.